ni edikan me kase eye adepa enya adeboni obi ani modern bo ame papa wabo ewo mayi mu ene na sorry ni kesie edomo okura eba a body and pencil pencil money mushishwe mu which is science technology obi ani ni contribution enti se mi feli with this name a big failure enti mi de mi susu se me papa din e bata me ho e sa obo e de to ho e kwan e otwa de to ho mpo e na ma ye ji mi wo me pesu ya so enti mi ntimi ntwe me ho firi e no ho in any way na emomu so no se o riding on that back and I say o di sa na mo no a tutu una sisi o papa de na sisi mo ne e de ukoduru a se bi ukoduru ho so anyo na e be ye adwuma ne de ama enti e ho no na so di abeda wo so se e din kese bi and anamu mu na wugina nti e wose mu nso uhwe na ututu na esiye na de de munyam sheba nti meka ne se rising e wo parliament e de ba e ba be first female deputy majority leader no e wo mu se me papa modern bo e na de me call mra she bedwen which is the largest constituency e wo Ghana nti votes are ye de ba ye no na ye cha ye yi me fi mu a enye yi nemmo no ye besa ba mrahye bedwa fie ho no mpanyimfo wo ho me beto adikanfo edin ni mpose ba akofo mpo na didin ni beto ho a ye bebisa bisa ni ahwe ye beko hazard mu oba first time then na why din sronko na mu ahu na meka se mra na minnim no nso eboae mrahye bedwa ba bi wo ho no mo a eno na ye adwuma ne pae wo mrahye bedwa mu so be du ho no na cameras no se be minu media fo no mo adwane eno ye kwan ya ye fa so a ye de mra bills no be ba first reading wo se second reading third reading and then a passage in sa process no eno ni eno ye de hwe eno ni adwuma pa ye ka se wo ye mrahye bedwa ni a e wo se utime ye ɛno na meka sɛ me to me bo ase mekɔɛ na ɛyɛ m'ani so wɔwonae ɛyɛka we sɔre na I delete insert and I move and I've a bit wodin but me bɔ mɔdene ɛkɔtenatena mpanyimfoɔ ɛbi nkyɛn ɛma wɔ mo kyerɛeɛ nti me first term deɛ metumi aka sɛ na ɛba bills sɛ yɛyɛ mmerɛ a wopɛ ɔbaa na de bia wɔte mu a wɔne ɔmo ɛyɛ a na mi ka ho bi nti mi susu sɛ me papa din no aboa na mmom me so me modern bo ɛne me credentials nso aboa me papa.